galandhigo waliba uu muhiim u leeyahay caafimaadka qofkii iyo deegaanka, kaasoo ku badbaadi karo cudurro badan oo ka sheena karo gacmoshe, sidoo kale na qatartaas uu ka dirsi karo bulshada kala. Sidoo wada ugna mar walba waliba uu iskiil aaliyane taawado ku meelo qaar iyo in gacmogan iyo deerana wasaq shalgi disan oo isleena waliba ay halis weynki ataa caafimaadkana guuda, waana sababta xil kasta oo aan iskiin dhigana gacmogana. Dr. Daahir Xasan Ibraahim oo ee madaxa farxalka iyo ilaalinta nadaafadda deegaanka ee gobolka Bay ee wasaaradda caafimaadka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo ka horeeyay waliba wasoo ku warbiyay muhiimadda ilaalinta farxalka.
Muhiimadda ilaalinta in la farxalada horta farxalka madilili sida bulshada aan fahansin iyo sida ata yani baahada ilaalinta farq weyn aan dhahay yani farxal madilera yani terminology way leeyahay like, hand washing ama hand hygiene taasoo meenaje eta nadaafada galnya marka yani muhiimad yaan la tumarku inni galnya la digada wali buuha inni oo xanuunada faafayaan lagu hortag yani markaste galnya la digada waa markaste caafimaadka bulshada koronka wali jiray xanuuno oo taabashada la kashal qaado ama contagious diseases la kasaw jara xanuunadaas taabashada la kashal qaado oo kala yani si qofkii kala oo markaas yani ad salaam fadi salaam hadda markii coronavirus wadanka yani hagali yani wali ed lan kashaqayay wasaaradda caafimaadka idin ku hol galay in iyo kashaqayta dadka in galnya yani ed lan dega wali jirtay maalan hata an gaar ee jarta oo marka global hand washing day leero maalinta farxalka adduunka leero jarta wasaaradda caafimaadka sanad kasta ee xusaasa iyo jarta taasoo bulshada lan ku faa'iideeyo in galnya dhiga muhiimada usley tiide kala galnya dhiga muhiimada iyo la to wali buuha in yani jeermiska ama weegi kaliya ama habka kaliya jeermisida yani galnyaga saaran aad marka yani in isku ku dhiga fadhi waaye isla mar ahaantaasi yani xanuunadaas qof kale qaadsi fadayn yani ku baaxsada fadhi qofii kale markaas yani usuuna xanuunadii korkii saarnaayeen ama jeermisidii korkii saarnaayeen usku ku remove gareeyo koro ama usku ku tirtiro koro iyo yani muhiimadda farxalka usley
magaalada Baydhabo iyo waliba ku nool dad tiro badan gaar ahaan dadka bogtaale walina ya halisan ki jarana anti ola kulo mana o dore shalgi disan o laka qaada kora farxal laanta wali ba ditora Daahir Xasan Macalin usa bulshada anka baqi ini o joogta yana farxalka
talada hanjir yana bulshuwein ta Somaliyeed gaar ahaan reer Koonfur Galbeed yani bulshida un hanjir yana yani talada un hanjir yana wali buwaha in iyo eed in ka dadaalaan yani wana in yaraysana yani galni dhiga faa'iidada iyo muhiimada iyo in la ta tusaale ahaan wali wali eed yani xoog ansaarane dadka health workerska ah dadka shaqaalaha caafimaadka ah goob kasta iyo roogan ama isbitaalooyin ha roogen ama MCH ha roogen ama health post ha roogen wali eed ku dhiirigeliyaane in bulshada fariintaas deersiyaan iyona apply gareeyan ama ka dhaqamaan waana adeegsadan markasta oo iyo yani iyo naftarshaba dhaqaatiirta haadan ama nurse-ka haadan yani waylu ku yaabe inni ad bukaanku waxaan shaqeeyay ku yaab ad kor in iska saarna inni ad galnya ad isku dhigta kor in iska saarna ku yaab dhaqtarku way laga fadeeyay nambarka koowaad intuu ismiil kala intaabana ku hor hoob isbitaalka bismillaahir rahmaanir rahiim usaas haan gala waylun ku baahanya inni usa galnyaasi dhiga waana sifaadkii lagu baahanay in nidaamkii lagu baahanay in dhiga muhiim waay okay yaani waayo waylu ku yaabay in bukaanki us in shaqay fadi ho us jeel mis galnyaadi saarinin oo gacmaadi marinin gloves in hiri nine oo wana nadiif nan hayne bukaanki usas galnya us kala gala waylu ku yaabay usum halisa ka jara bukaan kaleena halida si galiya halista uska jara ma eeta usuba la qiyaa maadaama galnyaaji gaawini oo markaas yaani may leeray us bukaanka la falgalay bukaanka inuu xanuuno qaar qobol qiyaab oo xanuun faafow inuu qobol qiyaab xanuun la staabsiyo inuu qobol qiyaab kadibna farnya us la gala kadib dhaqtarkii wala daawayayba us nafti tiis ba halis ka jara la qiyaab
farxalka waliba uu soo kumidaya nadaafada guud ee qofku uu ka bilaabdaasa walina uusan ka horseedo kore cudurro badan oo na sidiis ii bulshada kalba halis geliyi koranga.